ya. Unidhani uko solo, kumbe sisi ni raia. Sema na kupenda kama vile yo niambia. Hata tumekesha bado akihema. Usikat sana, hivyo ndo vile huenda. Huku Nairobi tunapendana. For real is that Nairobi love. Nairobi love is some for you and you and you and you and you. Hati mapenzi na watu wawili, lakini tuko inde. Wacha ni waite mabwana mabibi, sote tuko inde. Ukidhani hauko ndani, haujui uko inde. Ukisikia kuna nduru kizani, sote tuko inde. Hati mapenzi na watu wawili, lakini tuko inde. Wacha ni waite mabwana mabibi, sote tuko inde. Kidani hauko ndani, haujui uko inde.
Ni ndani, ndani.
Sikia kuna nduru kizani, sote tuko inde.
Manigas wanadai madem, na madem wanajidai. In Nairobi hakuna your bae, chako ndio nadai. Uko busy twende road trip weekend, ushaitokwa dem na niga na drive. Tuko na time ya kuwest, na like ties ni kugrab by the waist. By the way, your man is such a waste. You deserve better, come to my place. No hurry hurry, hii ni Afrika. Jana Belinda, leo ni Anita. Kesho bestie yake nitamwita. Alipenda vile aliwika. Watu wa Nairobi ndo waliandika kama sutra. Vile tunakulana utasika.
Kata sana, hivyo ndo vile huenda. Huku Nairobi tunapendana. For real is that Nairobi. Mapenzi na watu wawili, lakini tuko inde. Wacha ni waite mabwana mabibi, sote tuko inde. Ukidhani hauko ndani, haujui uko inde. Ukisikia kuna nduru kizani, sote tuko inde. Hati mapenzi na watu wawili, lakini tuko inde. Wacha ni waite mabwana mabibi, sote tuko inde. Kidani hauko ndani, haujui uko inde. Ukisikia kuna nduru kizani, sote tuko inde. Usikat sana, hivyo ndo vile huenda. Huku Nairobi tunapendana. For real is that Nairobi love. Nairobi love, there's some for you and you and you and you and you, and you.